Kwakosku jikasi shere
sheria,
kesho kowera leo shere
sheria,
sande kanisa ndo shere
sheria,
wagenge
wanataka shere sheria, shere sheria, shere sheria, wagenge wanataka shere sheria, shere sheria, shere sheria, wagenge wanataka shere.
Excuse me for my doshi my drinks, alisia food to go with me daya bill. Danya anauza ni mejipin ka 15. Unajua ni siku gani ile siku ya masinde. Na kwa hii bashi ndo walevi wa real. Usikop nga nazika blood Gaza strip. Kuna ndanya ameiva wengine joni mateki. Ni maduaka wengine ni mavedi. Kanga rada hizi section usimedi. Kiasi yasi unazazi tonga za baby. Anadai kunkumba. Kwanini? Anadai kukumba. Wako sikujikasi shere
sheria,
kesho mkowera leo shere
sheria,
sande kanisa ndo shere
sheria,
wagenge
wanataka shere sheria, shere sheria, shere sheria, wagenge wanataka shere sheria, shere sheria, shere sheria, wagenge wanataka shere sheria.
Na feel niko thirsty, na kitu inaniboni, nimebossing thirsty. Na kebini nalia firirinda na maheni. Na yule wita mkale mwenye ukua na majegi. Girls big titties utadhani mali safi. Lakini last night aliniacha na madeni. Za madame ata sijawai joy taji. So na ingia kwenye club na hasira zimepita za mkizi. Na kitu minaona ni my ex na Naomi. Kweli amekuwa rainbow nini. Lakini nipe drinks mina dai tu kukata.
Wako sikujikasi shere
sheria,
kesho mkowera leo shere
sheria,
sande kanisa ndo shere
sheria,
wagenge
wanataka shere sheria, shere sheria, shere sheria, wagenge wanataka shere sheria, shere sheria, shere sheria, wagenge wanataka shere sheria.